You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ua au mai le reporti a le whamasinonga suesue I maliu po le coroner I Western Australia, ma na maalosi whae tionga, whaasanga I au au nanga mō tūpulanga o tangata mua mua po Apulosini I le setete o Western Australia. E whaa se furuma le lua whao tuanga po recommendations na tu uina mai le reporti a le coroner le fionga I a Ross Fogliani I na ua suesue I na maliu ni tamaiti ma tūpulanga talavou Apulosini. Ma wha mao ni ai, o le toa se fulu ma le toluo I lātou, na maari liu I na ua pule ola I o lātou wola, I te tonu o le wha tau sanga. O le toa tele o I lātou na wha nanau, ma ola e I le Kimberley region I le tu I mātu o Western Australia, ma na wha alia e le coroner, Ross Fogliani, o le pule o nei wha nau I o lātou wola, o se I unga na taunu o iai, I le whianga I pea o nei tamaiti, ma sa wanga atoa ai ma le mativa. O se tasio I lātou nei o se teinei titi e nā o se fulu tausanga le matua, ma na pule ilona ola I le tausanga lua a fese fulu maleono, ma amatai nai le suesuenga a le coroner. O se tasio tangata e a fua mai le Kimberley, I tangata Bardi o se itu a inga o tangata muamua, o Professor Pat Dudgeon, o le Université of Western Australia. Na sao noa Professor Dudgeon, na te telia ina le whaotuanga le corona, ina I aswia le awala, e whaatino I nei au aunanga le malo, I tu upulanga maaing o le Kimberley.
And I'm interested to see how we can work together with governments and communities, because that's the cornerstone of all the discussions, is that the communities have to be involved. So you can't do a program, you can't do a service without local people involved.
Professor Pat Dudgeon o le University of Western Australia. O nisi o whaotuanga a Corona Fogliani e au fia ai le suesueina o tamaiti uma I a afianga mai le Fetal Alcohol Spectrum Disorder. Fetal Alcohol Spectrum Disorder o a afianga o pepe e whananau mai tina ua loa tausanga o whianga I ma whafita uli o le so ona inu awa malosi po o le te le inu mia o vaila au whasaina ma a awhia ai I le pepe I le teimi o tau aveina I le tina a I le I whanau mai I te le ina awhia ai I a lona whai ai ma whaatua I ai lona tupu tupua e. Na awhia ai fo I ma whautuanga I pui puinga o tangata e awala I le wha malosi o tū lafono I le wha onga aina ma le wha tawino le awa malosi I le vaenga o le antunuu. A toa ai ma whautuanga ma Paul Kalame I le pui puinga o le whanau ma tangata uma mai le pule I le ola. E le o le teimi mua mua le nei ua whai ai se coronial inquest po se suesuenga I maliu I le Kimberley region. I le tausanga I lua afe ma le valu na whai ai se inquest I maliu o tū pulanga ma tangata e toa lua se fulu ma le lua ma au mai ai fo ini whautuanga I awala e whaatino I nai fe soasoani ma benefiti I tangata inu uma o tua. Olo o au mauai tangata mua mua. Na saanoa Rob McPhee o le Kimberley Aboriginal Medical Service. Taalo sia, ae babe ona whaatino whaotuanga e pe ona aumaia I le reporti a coroner Fogliani.
Look, I'm optimistic. I think we need to, you know, we've got families that are suffering. We've got children that are still in situations that the coroner described. And we need to work with government to make sure that the change does happen and happens soon.
Rob McPhee o le Kimberley Aboriginal Medical Service o iei se mata upu o lo o avea ma whawhita uli po o avea ma popolenga I lo soifuanga e mawhai ona maua se whesoaswani ma I le lifeline I le tasi tolu, tasi tasi, tasi whā, tasi tolu, tasi tasi, tasi whā. O le reporti na whaamau pōpoina e Hannah Sinclair ma Rangi Hirini o le SBS Newsroom.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.